tulipokutana tana. Moyo kadunda, macho yalipogongana. Hapo hapo tukapeana namba, tukapeana namba, namba. Ukweli ulinivutia, yeah. Sijajua zako tabia, oh. Na moyo ndo umeridhia, yeah. Ila nina imani una upendo. Ishi nami, baki nami, daima forever wewe nami. Mitihani, changamoto tuzishinde milele. Ishi nami, baki nami, daima forever wewe nami. Mitihani, changamoto tuzishinde milele.
People, your love is killer.